ikapiga kachapa. Wapinzani wameshindwa kudaka. Kwenye chama karudi Lawasa. Tunawafunga kama samata. Sema kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo, kama Barcelona kacheza ndondo. Kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo, kama Barcelona kacheza ndondo. Barabara kama mbele, kacheza kama pele. Tena ndege zipotele, shule bure bila kwere. Kwenye afya kilimo asante. Umecheza kama Ngolo Kante. Standardi geji mwendo kasi mwake. Umetisha kama Mbappe. Sema kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo, kama Manchester kacheza ndondo. Kipondo, kipondo, lazima tuchukue ndo. Tunavyo hapa kipondo, kama Arsenal kacheza ndondo. Wamebana wameachia, Samia Suluhu kapiga shuti mele. Wamebana wameachia, Kasim Majaliwa kama Medi Kagere. Wamebana wameachia, Dr. Sheini kawakaba shingoni. Wamebana wameachia, Mwakembe panda mpira kama Morrison. Pole pole anapiga shuti, Mangula anapiga shuti, Ivangwala anapiga shuti, Makonda anapiga shuti, Mwigulu Chemba anapiga shuti, Manyaliwa anapiga shuti, Mama Samia anapiga shuti, Magufuli anapiga shuti. Kona goli.